Kati tutandike n'olunaku olwa Mande kubanga byonna ebyetoloyedde ku Paalamenti bitandika na lunaku lwa Mande. Singa tewabaddewo omukubiriza wa lukiiko lwa ggwanga lukulu oba oliawo ne Paalamenti teyali tudde weekend okukakasa beekakasa abalondeddwa. Kati ku lunaku olwa Mande ndowooza bwali obudde bwebuti nga ababaka abasinga batuuse dda Ekololo babadde bagenda okulondera omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu nga kw'otadde n'omumyuka we era byagenze okuggwa ng'omubaka wa West Budama Central Jacob Obos yalangiriddwa ng'omuwanguzi era nga ye mukubiriza wa Paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri oluvannyuma lw'okulondebwa n'afuna obululu 441. Bino okulangirira kuno kwakoleddwa Ssaabalamuzi Dr. Flavian Teija oluvannyuma lw'okubala obululu 519. Obululu buno bwakubiddwa ababaka mu Paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri. Sigamba nti bantu ba bulijjo Matia abadde taata agendayo n'alonda. Wabula ababaka abaalondeddwa mu Paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri okuva mu bitundu byaffe gye tuwangaalira, igwe awuliriza radio Buddo omubaka wo gwe wawa akalulu yamanyi gwe yalonze naye nga babadde abantu beesimbyewo bali basatu. Ya kakati ababaka 519 be baalonze mu Paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri era abalala abadde basimbyewo kwabaddeko Paulo Mwiru ow'ekibiina kya National Unity Platform yafunyeyo obululu 6 yafunye bw'ogeraageranya. Ate na wa Democratic Party Norbert Mao jukira nti ye president wa Democratic Party ate era nga ye mubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ow'essaza lye Larokeche Norbert Mao yafuna obululu 15. Ekyasinze okunneewuunyisa kwe kuba nti waayo bayayira obululu obufu ng'ababaka be balonze busatu bwabadde bufu. Katufune Dr. Flavian Teija ng'alangirira.
The total number of ballot papers contained in the ballot box were 519. Total number of members who have obtained from voting, I have 0. Spoiled ballot papers, there are 3. Honorable Obos Maxon Jacob poured 441 votes. Honorable Mwiru poured 60 votes. Honorable Mao Norbert poured 15 votes. I therefore declare Honorable Obos Maxon Jacob, who has obtained the highest number of 441 votes cast, as the Speaker elect of the Federal Parliament.
Okay, uyo nongalangiriddwa olutumaze okufuna sipiika wa Paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri Jacob Obos era olwamaze okulangirirwa bwatyo n'akuba ebirayiro bye. Jeno yole Kaguta Museveni ye mukulembeze w'eggwanga lyaffe Uganda yabaddewo n'amukwasa ebikola mu Paalamenti ekikakasa nti ye mukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu byonna.
I call upon the duly elected member as Speaker of Parliament to step forward for administration of the oath.
I, Obos Maxon Jacob, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God.
Olaba amaze okufuuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu nga n'ebirayiro biwedde. Kati bwe yamaze okukuba ebirayiro yabadde ayina okwogerako eri ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'ategeeza nti abadde Katonda ebbanga lino lyonna ate oba oliawo Katonda ayina obudde bwe. Gwe Matiyo oyinza okubeerawo ng'ogamba njagala kufuuka kino naye nga obudde bwe tebunnakola ki tebunnatuuka naye obudde bwe kasita butuuka bwe buti wallahi kijja nga tomanyi na gye kifudde. Kati ne Jacob Obos bwe yabadde era yategeezezza nti ye Paalamenti ye agenda kakasa nti temuli nguzi mu myaka etaano egijja mu maaso kyatayagala mu Paalamenti ye nguzi. Era yebazizza omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni olw'okumwesiga n'amwesigisa ya feesi ya Speaker wa Paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri era n'ategeeza nti agenda kubeera Speaker mulungi eri ababaka bonna mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nga sigamba nti ba kibiina be bokka nedda wabula bonna waakubayisa bulungi.
We are aware of what has been going through. I pledge a corruption-free Parliament. Under my leadership, we will cultivate a culture of absolute integrity and zero tolerance to corruption, anchored in President Museveni's clarion call for corruption-free Parliament in the next 5 years. Accountability begins with us. In the next 5 years, we will hold the executive and other government bodies accountable. But we must start with ourselves. As they say, charity begins at home. We cannot hide from accountability of government resources, yet we expect it from other agencies and departments. That will not work. 3, evidence and research-based debate. Under my leadership, the floor of Parliament will not be a theater for hearsay or grandstanding. Our debates must be grounded in hard facts, data, and sound research.
Okay, olono nga tumaze okulonda omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu mu Paalamenti ey'12 ng'olwo tugenda ku kulonda omumyuka we.
Omumyuka we naye yalondeddwa
okay.
Era abantu basatu be beesimbyewo okuvuganya ku kifo ekyo eky'omumyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu era ku bano kwabaddeko mubaka wa Buhinda North Thomas Tayebwa era nga ye yabadde omumyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu mu kisanja kiri kye tukubya mabega
kwabaddeko
omubaka omukyalo wa Hoima City Nyakato Asinansi kwabaddeko omubaka wa Dokolo omubaka omukyala Sara Aguti
okay.
Bano bonna Tayebwa yabawangudde era Tayebwa yafunye obuwulu nno nga buwerako
okay.
Yafunye obuwulu 457 era obuwulu bwe yafunye bwabadde businga ko ku bwa mukamaawe mukamaawe bwe yafunye boss ono yabadde asingako
mukamaawe yafunye 48
ye
naafuna 4
yafunye obuwulu 457
okay.
Olwamaze okuwangula olwokuba nti mukamaawe Jacob boss yadde amaze okulangirirwa era ye yalangiridde obuwulu bwavuddemu Tayebwa bwe yafunye.
The vote. I now proceed to announce the outcome of the vote for the position of different speakers of the 12th Parliament as follows. Total number of ballot papers contained in the ballot box were 519. Total number of members who have abstained from voting is nil. Spoiled and blank ballot papers are 3. Honorable Sara Aguti, 14 votes. Honorable Nyakato has now 45 votes. And Honorable Tayebwa Thomas, 457 votes. In accordance with Rule 5, Chapter 14H of the Rules of Procedure of Parliament, I declare Honorable Thomas Tayebwa as the Deputy Speaker of the South Parliament of the Republic of Uganda. Congratulations.
Debio. Yalangirirwa era olwamaze okulangirirwa Tayebwa tiyayisizaawo yadde akatikitiki n'akuba ebirayiro.
I Thomas Tayebwa swear in the name of Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Deputy Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God.